MTK Productions.
Wanona nifuata kwa toka asubuhi mpaka jioni, wanona nitembeza kwa kila fasi naenda. Wanona nifuata kwa toka asubuhi mpaka jioni, wanona nitembeza kwa kila fasi naenda.
Tomorrow I will take in an action. Gonna watch out. I'm gonna remain as the Ilkru soldier forever. Bombo plot.